Let's remain standing just a moment.
Mama yenina hoka kra. Ewurade a wo som bo. Ye ba wo soro ani mpa mu bio enam mpa ye bo kwan so.
First to give thanks for all that you have done.
Edikan ye de aseda ema de waye amaye nyina ene odokese a ewo ye na komamu ede ma wo ene wasem.
Lord, these people tonight.
Ewurade sa nipe anadwe a mede makoma nyina edo won yi wabo afode e na wabetena edan a emu ye hye ene de e kan ho efri se odo wasem na yebebo mpa ye ama yarefo anadwe ewurade ene won a ohia de e maye nya enipa bi a wo ye mre e wo ye ntem e wo esom osom yi awie ye tia won ka ma won nukware di ewurade kasa kire ye efa wasem mu na hye ye ndin ewurade ebra ye rekoi ye resoa ahohora no
privileged to do this. We ask in Jesus' name, amen.
Akwenya beni se yeye ye yebisa no wo Yesu din mu. Amen. Montenasi.
I could not find words.
Mantumi enya ensem se tie no amfa ankyre mani so amma nipa ku ti se ye a. Wobeba na wabetena edan se mu.
I want to say that tomorrow
Epese mekase ochina anase yebeko Topeka Kansas ama nhyemu a ediso ono na enube wie kwesi ada ediso ono na afi yakọ afri ho akọ Philadelphia na afi esese yekọ amanoni ewo Kenya ena Tanganyika ena Uganda ewo abusuaku no a ewo ho no na wanya atuate kakra sisi woni maoma ofo no mire ntumi enkomu se osempakani embom mirebebom moden akomu se obomofo munkomu na worisiesi ho etasi mikomu se osempakani na miko ahayo sabre mireko se mireko ahayo na maye osempakani enti eho ekwan biara wodebeko ewo ho na onyabarima Matsimbozi ewo adwuma ne so orebo moden anya me aka ho orehyehye ahayo a mekoye aha eye afi me basa ahayo yi afi obeka se yenu abarima Branham ewo asase ne so ko embazi ho a ebeye yi se yeye nhyiamu kitwa bi ewo ha wuhu eno ena efri ase afi na ekoso ara edane dane enti yenim se ebia ebeye ebetumi ayesa anase yeri ntumi yerebo moden na mabisa erade se bibisi a orintumi enya ene ebeye nsenkyene amamse misane ebaje fasen wo ha na meka totrobento nson no asem ewo kuta wonsa anase osana baabiti sa ewo ho no na afi se yesa ehunu ene yerebo moden enya sa sukuntu aso yimu ha eye dan a emu eye nyunu efri se ebeye pa ne enyunu nipa edunum kosi edun otwe oha etenamu na eye dan a emu ye nyunu ba bi emono tiao ebeye biaye enum ewo yesu na brebia yebisa ho asem na wa amaye enya no na obarima no ana omfa ho emayen no woyi no efri ho enti afi obarima no a o sisi no eka se yebetumi enya no ebre biara ayepe enti eye anije pa se yenya na enti yebetumi enya eno sisi na eto da bia ewo kuta wonsam na yenya dodo sen na morebo mpa ye se urade pa sisi se bibisi enkwan a monim Mepe Arizona, eye oman wanwaso, mepe se miwo ho ebri biara. Se ubi pia eno akosro kakra, unyabare maben, se ube ya, se eye, eno ani, ura, ani, anase, die owoso biara no, ubi pia akosro kakra, efise, mresani efrisa, adikane numu. Edye ena oka, tepu no keke, wafufro no wosro ha. Eye miya, eye, unyabare maben, enti me, berifri Arizona, abano. Mereba hano ema mini esi kakra isani ewiemu nsatrae nti eha ye wo beye aduowotwe ensun kosi aduokron ena eto da bia oha mu ntitemu oha ebo asi na eho ekuduru hwe na ape eto da bia ne krakra no aduonum baako ewo oha mu ntitemu baako ewiemu ebo asi wotem framan toma da bi ase keke na ape se ufre no ase eba ha wunim sunsun ye kese a ewo mu ema wo nti eha wo wo enenum ene de eka ho twebra ba bia na ewo no se obeya abarama ben meyemfum so se meretwe basoro bisusu se na eno eye nenso esoro ha ene ba bia wo ma no ekosoro Afe, momo mpa ye mayen, momo biara. Meni somo. Billy, na oreka kire mi se obi e de brofre kenten ba akon abreye. Na e ya chede ye kitwa se wo mirintumi ennamo ase yi minnim se ne ameye no na me mewo atinka se memfata se meje enoma te sa efrim ho me bom pa ye se onyankopon ebe hira mo na minnim se obeye efri se oka se samoye ma yinum enkumai moye maami na onyankopon ebe hira mo me wa hoto so na Arizona e yo man fefe ade aba akubi wo ho a me fie ene se munyina eye nokre me fi munyina me mfa ho ba bi ameko me enye mo me wo ayonko fuo ba biara ewo ewiase nyina nenso eye enye munyina biribi ewo sa ekuo tutu ayi ho a eye minim me dwene wo ho na wo tuksin no eye nsrahwe kru munim na asafo no e twetwe munim ase e din enye honhun mu pa na efrise apreapre e wo ho a no ye din pa na ema no ye din se anka metumi enya mu nyina ene asafo no a na yatena ho a misisu se anka ebeye yi wonu nenso misisu se emretintin a ye ete se asafo no na mu nyina ekosoara eba no mekoso awa kosi se yesu beba enti momo mpa ye emame se de meka no ebre kakra abesene kro no me nkyere se meye no bio emom se midru mu animu a me ho epopo me yure ho ena atinka mroso ena kika enso miyesa ifri ahyase no enti me emami munyina etete kra emom se mehunu se ba biara metumi akọ no mini anipakuo bi ewa asase so a minim se wo time achi etese sa anipakuo ma onyankopon emaye mu entetea se wo ahinie no a ebeba no mu no ma yemwa ano ewo ho mempaye mete epunu ya no ha mrekasa echre bill dutch ebre kakra abesene kro ansana medi obi asane aba kristo nchen bio ewo danfufuo no mu nenso mete ho ekasa echre no wadi mfrinhia aduokron baako oka se mereye mre mani ente se de esese woye na misusu se mfrinhia kakra abesene kro meba ne nchen ebra na owo akoma enye adwuma kra na akoma mu akwansidie na oriwu na dokta kro no ara a na oreye no aduro no a oka se orintumi enya ahoden no dokta no ewu na bill dutch ena otihei hwe wadi mfrinhia bi okro baako meka se bill woni adwuma bio ye ewa asase so se woreye adwuma ene enoma te sa nenso mribisa ye onyankopon ama wo ahoden ifise wodo enhyiamu ahodo no yie sa obarima wadi mfrinhia aduokro baako no otwa oman no mu ewo te ase ena mu hyehye we say awo emfa ho bibiara etie no se obeti asem no onyankopon enhyira sa okra katachi no afi mini me wo chew pa ba kun bio ekwan a me ma mo echeri anope e wo donhwere emiensa na manwie nkransem ofise mitwa so e na me ja ne fa bi e na me bofa ebi so ene de yekeka ho enunti ena meka kire won se wonfa tipo no ento ho moma memfa no bio ba bia enyunu ana se bibi na me mitumi enya honhom no mu atinka nenso mrehwe mo ena menim se murihu mo ho ena menim se mo ho eye mo hye na eno etiti mi mu esinesini mempese muhuna amane mepese motina yie muhu na eno ema me bre kese mihunu enipa awayare a se mintumi enya atinka ema saa yarefo no a mintumi enye won papa bia me esese minya atinka ema won na saa kwan no aso me minya ema mo me esese minya atinka ema mo anye saa mintumi enye munu abarema muhu me esese minya atinka ema mo na me yes saa onyankopon nim se eno eye nokre na afi anadwi mema mebompae ama ayarefo no na mepese oberima na mishira saa emarima yi ene onyabarima Collins ene Hickerson onyabarima Neville onyabarima Caps wona wohwe asafo no ejapade so no ene won nyina ema adanse papa no a aba no senior mo ahyehye mo hu yie mo ahyehye asafo no ene senior bibia eba ewo ni gina bre papa mu eye mani so e de mamo emarima no ewurade enhyira mo se morebo emoden ama ehyehye akoso na krata edi krata echi eba tuksen menchen onyabarima branam enti se die na etie no eyesu nko bebre enhira ate nka efri onyankopon ani mpamu na mani so edi masa ewradi enhira moda afi anaju na american kan ewo tre tre sem no mu baabi kitu abi se ebi a metre ensem kakra bi se mekasa na makin kan tre sem na afi ebi a tre ensem kakra afi mekasa atre mu ebre kakra na afi mabom paye ama ayarefo no enye se ebre kakra bi mrehwe atre tre bre no na mebom modin ama no ayentem so se de ebetumi nanso mi susese se enipadom aboa no a na wankenkane asem no anaase wore ye biribi a afotusem bi enhyemu no enwie emudie mu bebre etwane ye mumududo no ewa akwansini bebre twa anadwi senia mani agye saa ho senia mehwe na mehunu obiara na medwene ho eho ewo Arizona mi sususa se mehunu bio a mereko efom na makotia ne nsem na mabam ne kon ho na wo ena wo ha ye na hwan ehe na metumi wonnim minim de memfri ase na de senia mefri emu nanso ani medomo onyankopon edomo nso afi mi susu se se menya mfumso a se menya ono trese mu amfumso wo mu a eda ha yi a mepese mekinkan fi korinto fo a edi kan etiba ko no mefri ase wonyimu du ngotwe na afi makinkan korinto fo a etoso mi nu etibu mi nu nyimu du ba ko na menya esuasem afi se metumi ehunu won tem so a na afi yebekinkan a na afi yabo mpaye na yemfri ase ewo mu a Mrekasa atre musima kakra bi ewo asem tre kitua bi ho ewo Korinto fo a edi kan eti ba ko no yefrase nyimu du ngotwe no For the preaching of the cross is in them. If we say asem ya no ho asem eyenkwase asem e ma won a wore yira nenso ye na wore gye enkwa no eye onyankopon tumi
For it is written I will destroy the wisdom of the wise and will bring
if he say what tre se me se anyansafo nyansa na mema animdifo nimde ayekwa
where is the wise where is the scribe where is
onyansafo ewo he otrefo wo he ewiase tinyegefo ewo he onyankopon enani ewiase nyansa nkwase asemo ana
may I quote that again
Maminka enubio onyankopon enani ewiase nyansa nkwase asemo ana Edie ani wiase nyansa no afi nkwati asem Onyankopon enane wiase nyansa nkwati asem ana
For after that in the wisdom of God the world by wisdom knew
If he said e wiase amfa nyansa so anhu Onyankopon e Onyankopon nyansa mu nti
But it pleased God
Nanso eso Onyankopon ani se onam asenka no nkwati asem so ebeji wona Wagi no die no nkwa. Metumi akenkan saa enyimu no bio. Muntie no yie.
For after that in the wisdom of God the world
If we say ewiase amfa nyansa so anhu Onyankopon e wo Onyankopon nyansa mu nti.
It please God.
Eso Onyankopon ani se onam asenka no nkwase asem so ebeji won a wagi die no nkwa. If we say Yudafo no ebisa ensenkyerene helafo no enso ehwehwe nyansa. Nanso yen de ye ka Kristo a wobɔ no asenuamu no eho asem. Oyɛ suntidua ema Yudafo helafo no oyɛ nkwase asem.
But unto them which are called
Emom won a wafrɛ won no de Yudafo ani helafo Kristo ɛyɛ Onyankopon tumi ɛne Onyankopon nyansa.
Because the foolishness of God is wise.
If he say Onyankopon kwase asem ewo nyansa asini nipa, ena Onyankopon emreye e din asini nipa.
And in 2 Corinthians
Na wo Korinto fo etosu mienu eti du mienu no enyimu du ba ko no. Paul Erika sa.
I am become a fool
kwase a
in glory.
Mukura
me.
Mona mo ahye me. Na me de anka esese mu yimiaye.
For in nothing am I behind in the very chiefest apostle.
If we say asomafo akese no enkyene me biibia mu nenso menye hwimpo.
Let us pray. Lord Jesus.
Mo maye mo mpaye. Awurade Yesu. Faka ensem kuma yi ho anadwi a waka no enna atwa mu. Enam osomafo kese Paul so sɛde ye betumi adi yi na yetie anadwi ɛde ayɛ adwuma ɛwɔ yɛ na brabɔ mu.
That we might be the
said ye betumi aye ono onyankopon ensa no adwuma aye no kwan a wayi amayen se ye mra mu
or we asked it in Jesus name
if we say ye bisa no wo Yesu din mu amen merebeka asem no anadwu be ye sima kakra se eye te eye urade pe a ewo asem tree ne so obi a oyɛ sononko afei eno eye fon pa asem tree aniamo ho se wo fa nenso eno ye misusu se ebe ye bio anase enye ne kwan a mepese mechiri mu eso monim eno ma bebre na ewo ho enna enipa ebe ye obi a oyɛ sononko ye frɛ no saa na saa adwenkyerɛ no sɛ obiara ente bi da ɛkyerɛ obi a ɔyɛ sononko obi a ɔyɛ sononko ɛma ɔfoforɔ na akyinye bia ɛni ho sɛ yɛmu dodoɔ no ara ɛyɛ sononko ɔbaako ɛma ɔfoforɔ na afei na menam kwan no so ɛberɛ bi ɛwɔ Los Angeles, California na mehunu nipa sononko paa sɛ ɔreyɛ biribi sononko na onam ekwan ne so omodompin mum na ayese oritu empasa awia na meko kwan no ne fa baabi ekohwe die na oriye na obiara e dane ne ho e sire no isane ne suno nko a oye nti meshe ne nso se na owo nsenchenie bi esene nanim na misusu se mehunu die na obiara e sire fa ho sa onipa suno nko a omfrei
I noticed him as the people looked at him.
Na enti na oye mihunu no ebre a enipa no ehwe no wo sire no na nanso na ase owo sire so nko abotoye mo sire.
The other smiles that the people are giving him was more like
sire fofra na enipa no ederema no no na ayese woridi ne ho fe o nanso na ayese opene de na oreye no so eye eno eye no ma bebre se wodwene ho a se onipa ani so de oreye no ho se eye papa ewom se oye obi sononko ema obi foforo se nani eso de oreye no eye papa ene ma oni no entena na ebra amerebe na obarima kuma no mehye ne nso ewo ne kokoso ha ewo biribi tratra bi so anase eduasini bi so na watwere se ne ye jimifo ena ase ho no owo ema kristo meye jimifo ewo atwede akese mu ewo efom ase ho oka se ema kristo na obia ha esre ewo ye hu na sede obarima kuma no efa nipakuo no mu feudie ena de ka ho medane me ho ehwede na ewo nachi na asem misa agina ayehye de kesee ewo nachi na ewo ase ho na ewo ase ho no oka se afei hwan jimifo enem eye misusu se owo biribi ewo ho ewo uhu nenso na ayese nani eso se obetumi aye jimifo ama kristo na eno ene de paul eka se wabeye jimifo ama kristo oni abarama troy owo full gospel businessman fo no mu madamfo papa ono oyo bi a otutwa nam na onya yade emwa bi ewo ne nsa ho efri prakonam etutwa mu ebre ba ko bi obarima bi a onim anase oba obetumi ehunu sedie na yade emwa no tie nenso ono obedi unam nti sedie wobegye no enkwa no na esese wotwa nsatea miensa efri ho na onya nsatea mienu pe ewo ensa ba ko so nenso oda soara eye na nkwase ni na German ni kuma bi ewo ho a one no eye adwuma ewo anankwase dan mu ewo Los Angeles nti ono oko soara ebo modern se udi Dutchman kuma no anim ekɔ Kristo enchen na oka se na oye Lutheran na ninyina eye ma no na opene so se oye Kristo ni efi se na oka Luther fo asafo no se de oka no no enti anaju bi oni abarama Troy enya akwanya se one no ebeko asori na nyidin di Henry na Henry wo German mu eye Henrich na enti wo frɛ no Henny mo ate saa adwenkyerɛ no oka se Henny ebeye sen se woni mebeko asori anaju yi eye oka se megidi se meko enti oko tete kwan so nhye mu bi ase baabi a na woreye empire bo nhye mu na uwa afobuo mu pa na odina koma ema kristo da eto so no na sa dochi ni kuma yi e wo enije ono ani mu ebre biara onam edan no mu no kakra na ne nsa e wo soro orika se ayeye enka onyankopon medawasi awadi yesu na otwen adwene no eba won nyina so won nyina mohun obeye obi sino nko amasa enam twitwafo no nyina na obetwitwa enam na wafurasie edwini awurade ho na ofuriasie esun ode sikan no beto form na onanti kosro ne form ewo ekwan keto a eda nkonwa no entem enye denden so emomore kire odo ama kristo orika se o sani ami do o yesu monim wode onanti ko akire ni animu na opani no bae na ohunu no se oreyeye na ebra onam efom no orisu na opani no wan hunu opani no da na oredwini yesu ho na ofrasie ebra na ne nsa ewo soro no na ni sio ersane efa na funo so okase o nyankopon sene ame dowo na opani no ka se haini edie ene wo wiase mu a atowo okase obiara a owo santin no nyina mu no e kasafa ho edie ene wo wiase mu a atowo haini dechi ni kuma no ka se o openi oka se ani mo nyam enka o nyankopon manya nkwaje oka se wanya den oka se manya nkwaje oka se meni onu abarma troy eko asempatre adwuma ketua bi ewa ha na manya nkwaje na yesu eba makoma mu na odo ahye mema se oka se esese wo kosa notofo no ho okase ani okase ani monyam enka onyankopon okase asidanka onyankopon emasa notofo no okase wunim wode faloria enam kwan so na wuyi not ni nyina afri mu wuri nya hwe disse ntontro wapi eye minim nanso de na dochi ni kuma no eye no ye eye papa yi not ni nyina afri mu not no ena ikura ade no ebom na misusu se eno ene de ikura asafo no bomu ebre bi ikura anibue ebom afi mirifri ensramu ewo prescott ena kakra abesene kro no na mirihwe esreso no na mihunu senior wo free phoenix no wonya japan etru ahodo na wowo enhwiren ewo mu ho enhwiren fefe ba bia ebra na me ya berimu awo ho no na mehwe anantwie so ewo saa bia ye ho anantwie no na esre eni ho enti wodi cactus adua ena de ka ho na afi mihunu se na I want to atwaso bi ewo ho a wodi ebeye adwuma ewo sre so na wo esre no so esre no so no yehunu se cactus ena enhwiren no na wo mfie ho no anase efie no mu a na ye hai no onuaba lasson bisusu se na owo ha anope mehunu no na owo enhwiren kakra ewo efie no achi ewura bi bibiara a ewo ho no eya anwea nti na owo dotie bi dotie ewo biaya a odua enhwiren ewo efie no afamie no na anope bia sese mipue na medi ensuo egusa enhwiren no so se manfa ensuo anguso a wobewu na wobe na afie bio esese menya adura a wode pete wonso na mepete wonso se ebema enwe mo ano afri wonso enkro so no ebere na afie wukọ enu achi kakra anamo aduasa afri eno so enhwiren bi efifiri ewo ho na wo esere no so no na worinyini and you could dig down 20 feet na obetumi atu form anamon adionu na ebeye te se chance a wode ensa esisi mu bibia eni wiase gise dote na nsuo bia eni hokra na hwan e na opete won so wuhu yenuma wowo enhwiren apaso no se wanpete won so a na wanfa nsuo anwu won so a emfote anase nkron so edwie ebe wi won pasa nanso edwie no antumi ense saa obaako no a wowo esere so ehọ no ena ense se wohwe won so wohwe no so na wogu ne so ensuo da bia oyɛ obaade no adwuma yei ayɛ de efifiri foforo emu na misusu se ene de ntia kristo som abeyɛ ama nipa no not bi ayɛ se yenya nkrofo bi ensesuo na wonye akristofo no kware mu enkrofo a esese yejiji wonse emofra na yepiti wonso aduru sedie wobetena asafo no mu mitumi esusu asafo a edi kan ne ho de na woye na mede toto de yenya won eni ye ebeye nkrofo ofofo amade na asafo kan a edi kan no te sa agidifo a woye din e wo nyankopon mu no wo wo hom kronkron no onyeji won se emofra na wo mbo won echi na wo nkan kire won se wo befa won e wo baako yie mu na se wo bresa baako no a wo ko ofoforo ho na wo beye won osomfo se wo beba eha na wo gyae ofoforo baako yie a eno enye abakan no na meredwine Michelangelo orika aduro kan no ho bejidi efa anwumre adidi no susu se odi aduro kuduchire muhunu de saa mfonyi kan no ebuo ebeye dollar mpempem a wontumi enkan erintumi enka saa adekan no ifise ano enibuo nebuo ekosoro pa nenso obetumi ato de nseso a nebuo eyefuo ebeye dollar mienu. Enunti ene nipa no ene wontumi ente nokre agidifo kwabrane a woye no asepa wobeye not monim ewiase abedru proye bi mu akosise preku biara esese unya not na watnetne no ema obi eba biaye bi a eyesuno nko kakra na waye not e de amasa a wonto atoaso no na medwini dabi kwan ene obetumi why na ene onye not we are not ema obi bigidi se ewiase bibiara mu ereko abodam mu monim se eyebra enipa entumi emu aten ewo papa ene bone ntem anase nokure anase emfomso mu monim se amanyofo no entumi emu aten papa ne bone mo ahunu won se wore yakom ewo sa abato yi ho se kire kronkron no emra asafo no mu anase akire ho kire kronkron no ensane emra suku no mu wonim kwan a amanyosem no afa so erise no monwene ho minim sene a etie ewo Indiana sesei nenso wo Arizona mantam mu no etia emra se obekin kan kire kronkron no ewo suku mu misusu se eya de kron no a ewo Indiana akaka kra bi na United States nyina ifrise oba bi a onye nyankopon enyi no esachira enhyehyeye no nyina na monkai itiamra se yebekin kan kire kronkron ewo yensuku mu nenso agidifo opo ahodo eboa ma wo kire adeseye ewo suku mu amanyosem yehia Abraham Lincoln foforo yehia Patrick Henry foforo yehia America ni a otumi gina emfa ho ne baabia amanyosem wo na ofre papa ene boni monim se asenkafo no ene erintumi emu aten de eye nokre onyankopon asem no anase asafo no asore feku no wonim kwan a worefa so borintumi emu aten ewo papa ene boni ntem menim se kre kronkron kasa nenso ya asafo kase hwe enipa rintumi emu nokware aten emfiri boni ho na biribiara a ene kre kronkron no ebo ebra no eye boni onyankopon asem eye nokre na onipa biara asem eye atro ha ene ne bo ebra na worebo modin agina sese a ebrete sa na wagina de eye no so no wo be ye not moma ye hwe enipa kakra bi metini esusu odifo no wa ho e wo sa eda kese a otena mu no sa abode mu nyansapɛ ebre kese no a osisi pyramid ahodo e na sphinxes babia na wo betumi akyerɛ sɛ ensuo bia eni ewiem wonam abode mu nyansapɛ ehwehwe mu so obarima pani e na oreba no na oka sɛ osuo efiri soro ereba Noah na oye not edema saa awon to atoaso no obeye not moma yenwini Mose ho Mose ebra okɔ faro nkyɛn no sɛde ye kasa faa ho anɔpɛi no na Mose ɔrekɔ faro nkyɛn na ɔreka sɛ Awurade esoma me sɛ memfa saa enɔnkɔfo yinom enkɔ
against the great army.
A okura poma e wo ninsem etia asrafo okese ana odi wiase nyina so nkonim faro wo na bodie mu nyansapɛ ebre nyina mu no osusu se na mosi eye not na oye not e de ma won mitumi esusu odifo elia ho e wo ne da kese no mu ebra nwanwaso a efa entade hyeye bia ho ebra ahab ani isabel edi wiase so se de na etie no e wo saa enanu mu no ani ahosiesie no nyina ani normal na isabel epese ohye ani senia na oma eman nyina ehye entade ate se ono ena adu na dubre na orekoso na ahosiesie ekwan a na osiesie no ho
Na akokura kura sini bi ati se Elia obaye na obetia oman no nyina
dima ehab die na oye not eno eye nokre Amos odifo no ebra oba Samaria e wo saa eda no mu na Samaria ati se Hollywood ene ema no e wo abontene ntade hye na mpo badwam adwamammo senia wokoso na wotena bonten ho woma emarima akakakra bi na eye badwam adwamammo ene ewo wanim pe meko baabi anadwo bi se menya biribi adi na emarima ankuma ene emayo ano ebam wonho ewo ho na wofi won ano etise de minim na wonim minya ba kuma se eno etise aware se ye pepepe se oberima bi efi wano a na one wo ase awade dada ense se wo ma no efi wano da kusise waware wo efise akwa no oberima ene oba atinka akwa ewo wonanum moti ase na se oberima ene oba atinka akwa ebeshia manu nya baabia etise mo ase awade dada na ensese woma abarima bi efi wano kusise saa nkatanimu no ebefiri wanim na woye ne yere monye saa etise mo ase awade etise wodi oberima ene oba atinka akwa edi afra adenti na oberima emfe oberima no oba emfe oba no ewo enumu efise atinka akwa no enhia enam atinka akwa erishia so ena wowo emofra enti akakakra bi na aye badwam awarse ye bio ba biara monhwe screen so ene biribiara muhunu anunsuo ene a erikoso enyewanwa se ahohwie erikosoro ebe yeden ena obetumi aye na wapia emma no nyina agu won enum ebra wonim se eno eye awarse ye onyankopon emfa nche jese wasakira wadwene na afi se oreba soro no saa odifo kesie Amos wohunu se adifo no mu kuma baako ifise na won trepi emfa ne ho nenso na owo ewurade asem na ohwe saa kuro no mu ne nyina edema wo paaki so no emarima wodi wonsa agu emaako mu ene ema wonsa agu emarima so abefu Hollywood keke na ofa saa kuro no mu ene oka ase wo be sakira wadwene anaase wo be yira na oye not akaka krabi na wa bodam ama won Yohane Suboni ebra oba biae ho no ko nyamesom asorefeku a na ewo saa eda no mu no na oye not onya akwanya se obeye osofo se obedi naja anamon echi nanso opo se obeye ifi se na onyankopon ayi no afi saa gidie ene asorefeku ahoduo no mu ifi se na n'adwuma ho hia pa na esese odi tuga se mesaya no ereba na ebra na one farisini eni bibiara eye no Saduki anase de na etie biara no opo wonkuo no nyina na okanse mumfri ase enkase ye wo Abraham se yen eja ifri se mekase onyankopon ebetumi ama abuo yi so se emma ama Abraham de ma nyamesom ewiase ewo ninnamu no na oye not nokre ebra Yesu eba biaye ho no ede ma nyamesom mu enipa na wowo ninnamu no na oye not nso ifi se wo kan se wo ye samaria ni wa bodam wo ye bodam ni wo ensem foforo mu no onipa a wa bodam na oye saa edima enipa no wawurade ene ajinkwa enye nwanwa Paul onam Gamaliel so enya ntitie abeye osofo akwanya se dabi orebeye osofo penin no na owo ne kwan so oreko Damasko no nyankoma ehan ebo ne hwe fom na ohwe soro a waye yudani wonim sesa ojafadum no ene de odi ne nkrofo okan okan se awrade woni hwan na okan se meni Yesu na ebra opo na disua no opo ni nyame mu ni ndie nyina watete no ewo suku mu na obeye da abonten so osenkani na oye not okan se mabeye jimifo na enipa no na enipa no dwene se wabodam ne ho so oka kire first to say me more dam na onim awurade emom se onim awurade ewo nyamesum ekwo bi mu me wo enida so se mo ma no empa mo ho se monim Yesu enne ewo nyamesum ekwo no mu we are not en sisae metumi atena happy ewo ye ho nenso me pese me ye no entem ema empa ebo santene no Martin Luther sa German sofo kumaa no awofa awurade adidie ebre bi no otugu efom ewa atwedie ne so na oka se yei enye Yesu Kristo ni padia no yei eye paano a waye no akire ho na oka se otenini ni enam gidie so ebetena ase na oye not e de ma Catholic asafo no anka wobetumi akunu amasa nenso na oye not na wogyae no sahara nenso abeye not amasa a want to aso no John Wesley wo England ahohwie edon kesie no enamu no ebra se Wesley oshobo no eniwa na ewiase nyina apro ahohwie ba biara na Anglican asafo no aka akirikiri akosi se na oshobo bia eni ho bio Sir Calvin ensusue no
and John Wesley come on the scene with us the word of sanctification
na John Wesley ebaaye ode ono ahotie asem no orehohoro ahohwie no obeye not the retin owura Wesley mu ebrebi ewo ne nwoma no mu na onam ekwan bi so reba na England asafo no mu onipa no mu baako won nyina dwene se wabodam enti ogyina ekwan no mu owura Wesley na oye nipa kumaa bi saa obi kesie susu se orebeto no atwene enti ogyina ekwan no mu owura Wesley enante ko soro ena oka ase fache mi owura obefiri ekwan no mu mepe no entem na Anglican ni no eka kire no se memfiri ekwan no mu emma jimini owura Wesley echea ne che onante efa ne nchen oka se meye ebri biara enti wohu na eno eye obaako a oye not na obaako eye Kristo dia na ofoforo no eye asafo no dia enti woye obi not enso ebra pentecoste fo no ebaaye no mfinhia aduonu mu a abesene kro no woka se saa enkrofo no abobodam na woye not eno ye no kre efi se wo bu saa proye no nyina na ewo asafo emre no mu no efo saa bre no ebra wo ba biaye ho no nenso ede na pentecoste fo no aye wokɔ efie no mpɛ a wofiri mu puye no wosane ekɔ asɔrefakuo proye no mu
it's time for another nut yes
munim biribi ebre adu ama not foforo ani ebre adu ama ofoforo eye no kre
notice a nut
monhye ne nso
not to be
ansana not to be ewo ho no krokro bi ewo ho a efata not no na saa not no wochim efa saa krokro no ho se anye yi a eye suno nko
munhye ne nso
wana wochim won fa ho e wo Noah enamu no wochim fa asempa enkransem no ho
Noah
not no etwe won ekọ adaka no mu ejina die echim no tie die wochim ochim wo fa ho se wochim wo fa ewiase ho a wo betwen se wochim wo fa asem no ho a e betwen ejina die wochim wo fa ho sa not no ena ubedi echiri nenso Noah awo ye not edema onyankopon asem no not edema abodie mu nyansape ebre no ene ye nyamesom bre no a na otimu no otwen won awo begi won enkwa ekọ adaka no mu amen wana oyi won eto ho no krokro a wo ye ye ansa na not no esese krokro no echimu fa not no ho enti satan owo krokro eni not pi enso krokro eni not pi ewo ewiase ahinie ahoduo mu faro na oye not dodo ema Noah anase ema mosi sedye na mosi tie edema faro Faro odi na bodie mu nyansape na ada nyina adane ne man aba ono ane ho so
Noah
se oye not edima onyankopon no otwe asapo no ekọ bọhye asase no so ejina kwan a wofa so echimwo otwe asapo no efri Mizraim ebra Noah etwe asapo no efri wiase ekọ adaka no mu Mose etwe asapo no efri Mizraim ekọ onyankopon bọhye asase no so Yesu ka se afi munhwe yi efri se sam not yinum ene krokro no ese bebree Monhwe echimu no Matthew etia duonu nan yimu aduonu nan oka se ebedada wona wayi wonu mpo afi ono America ani ewiase asori fekuo no enyina ahia not Methodist for Baptist for Presbyterian for no won nyina ahwetimu ewo sei se na won nyina eko na ni nyina echi no won nyina wachim won ama krokro krono a enti onyankopon ama won krokro na wasoma not ama won ewiase nsori nsori nkabomu ekuo no
that's right
ebetwe won nyina abom eye nokre nokre ebeye ebetwe won abom ewiase nkabomu kuo no monim ewo eha enkyere kura bibia entumi nsi asembi a eni ase emba no epese wo wo won taade efri ho na wo pese wo hye ntaade ntientia na wo daso a pese wo kọ asori wo pese wo hye saa ntaade yinum nyina anaase de emofra no biara wo pese wo ye saa na wo pese wo kọ soara eka asafo no ho wo pese wo tiem na wo sa wo som eno eye osom apei se me wo bra anka me de betre mu eno eye bonsam som wore sati saa na wore ye saa enoma no metumi akyerem ewo abosomsom nsaase so na wo pese wo som na wo kura won adanse no mu na wo dasoara eti asafo no mu enti onyankopon e ma won not wo mu mie no anaase miensa obaako a wo frɛ no Elvis Presley obaako pa boom ene any ford otumi eto enyom ene bibiara eka ho na wo dasoara ejitu mu se oye kristo ni eye not wonchim ema asem no eye api meka se mefomu donhwere fa na maduru so nanso muntie ewiase epe not bonsam ehunu se wanya wachim won ama dada nanso ebra wachim ewiase ama not no enipa bi ewo ho a wo frɛ won ayefro no wachim won so
just as sure as extending your God will send him a nut that'll pull the bride out of this chaos
said ye eye no kure se migina hai onyankopon besuma not ama wona ebetwe ayefro no afri saa basabasa yimu akọ onyankopon animpa mu ebeye asem echim not
a critic a few days ago said to me
kasati afuo bi ena kakra abesne kro eka kire me ewo tuksin efom ho kan se monim enkrofo no bi e ma wo ye not na afoforo no aye wo nyame meka se eye saa ade no nyina eye minim se orebo modern akasa atia me wahu ɔkansɛ nkurɔfoɔ adwene sɛ woyɛ nyame mekansɛ ɛyɛ menim sɛ enipa no anyɛ saa nanso menim sɛ na ɔnte aseɛ ɛfiri sɛ na ɔwɔ honam no ɛfa baabi wohunu nti na menim sɛ waanyɛ na onim nti mekansɛ ɛno ne onyankopɔn asɛm no ɛntɛm ɛnware koraa ɛyɛ saa hwɛ mano ɛhunu sɛ na yɛrenyera yɛnim baabi a na yɛgyina yɛnim ade koro a yɛde asɛne hɔ ɛna mframa koro a ɛrebɔ yɛnim deɛ yɛkyim teɛ ɛne deɛ yɛn nɔt no ɛteɛ na yɛnim sɛnea yɛgyina mekaa sɛ ɛno ɛne onyankopɔn asɛm no ɛmmɔ abira bebree ɛne no mekaa sɛ monkae ɛberɛ a na onyankopɔn ɛresoma mose akɔ israel ɛma no nkyɛn no onyankopɔn ɛyɛ mose nyame ɛyɛ nokorɛ
Also, Aaron, his brother, a prophet.
Ena oye enso Aaron ni niabari ma udifo. Eya nukre. Udifo nuni na Yesu kanse na woye enyami. Na woye enyami inipa. Eya nukre. Onyankupon echire sa kwa enoso.
Listen.
Munti. Asɛm no a yɛka no ɛne asɛm a meka no anɔbɛyi no onyankopɔn a ɔresie ɛwɔ ɛnwoma akyi sukraman ɛnwoma onyankopɔn a ɔresie ɛwɔ onipa honam mu akyi wahu ɛno ɛne deɛ ɔyɛɛyɛ ɛberɛ a na onyankopɔn ɛda ne ho adi ɛwɔ wiase no na ɔresie ɛwɔ nkatamimu bi akyi ɛwɔ onipa honam akyi a wɔfrɛ no yesu na wakata ne ho ɛna ɔresie wɔ onipa honam akyi a wɔfrɛ no mose na wɔyɛ anyame ɛnyɛ nyankopɔn pii nanso na wɔyɛ onyankopɔn onyankopɔn baako no ɔresakyera ne nkatamimu ɔreyɛ adekorɔ no ara ɛberɛ biara ɔde asɛm yi ɛreba hwɛ onyankopɔn ɛna ɔyɛ no saa kwan no so onim sɛ ɛsɛ sɛ onipa ehunu biribi ɛwɔ yɛn mu biara mu a wawo no ato wiase mu te sɛ deɛ na mereka akyerɛ mo anɔpa yi no na obiara ɛni hɔ a ɔrenni mose akyi wɔ hɔ onyankopɔn ɛne mmienu anni da ɔne ɔbaako ɛna ɛdi berɛ biara na obiara ɛnhwɛ sɛ ɔresua mose na ɛyɛ owuo honam mu owuo sɛ worebɔ mmɔden asua no na wo ne no akɔ saa ogya fadum no mu enti nnipa no nyinaa ɛnyɛɛ wɔn wanwoo wɔ saa kwan no so sɛ wobɛbubu awura saa nyankoma no mu nanso onyankopɔn ɛde bi sii asase so sɛ ɔde no ɛbɛsi nanan mu sɛ ananmusifoɔ afiri ne nkyɛn na saa ɔnanmusifoɔ no wahyɛ no ɛfiri onyankopɔn hɔ sɛ ɔnkɔ nyankoma kɛseɛ a obi ɛnnim no no mu na ohunu na ɔde nneɛma a honam adwene no ntumi nhunu mu no aba ɛde onyankopɔn ahuntasɛm no ɛba ɛhyɛ nneɛma a ɛwɔ hɔ ɛho nkɔm ɛne nneɛma a ayɛ hɔ ɛne nneɛma a ɛbɛyɛ hɔ ɛyɛ deɛn onyankopɔn a ɔwɔ honam akyi nnipa honam ɛyɛ nokorɛ pɛpɛɛpɛ Sam Kodeli ɛte Tucson ɔbaa ha prɛko mfirinhyia pia abɛsene korɔ ɔne owura ke na onya ayaresa na ɔwɔ kokora mfirinhyia bebree ɛberɛ a mepueɛ ɛwɔ fall a ɛtwaa mu no Sam ɛnya ɔboɔ bi a nimdefoɔ no a ɔwɔ hɔ no ɛwɔ Tucson ɛhwehwɛɛ mu na ɛyɛ kɛseɛ te sɛ atɛ onuabarima Sam Betty mo mu bebree a mowɔ ha no anim no ɔfiri Ohio na ɔkɔ dɔkota no ɛhɔ ɛna ɔkaa sɛ Sam monsiesie mo ho na wɔtwe adi soɔ no mɛyi saa ɔboɔ no apue ɛna kakra ɛfiri saa berɛ no ɔkaa sɛ mɛtumi apa ɔboɔ no ho dɔkota ɔkaa sɛ ɛrentumi nyɛ yie ɔboɔ no ɛyɛ kɛseɛ paa enti ɔde no too lɔɔre mu ɛna ɔde no kɔɔ fie na ɔfrɛe ɔkaa sɛ mepɛ sɛ woba na wobɔ mpaeɛ ɛma me onuabarima Branham adɛn nti ɛna ɔfrɛɛ me ɛmaa saa na mefiri aseɛ ɛbɔ mpaeɛ maa no mekaa sɛ Sam ɛyɛ sɛdeɛ awurade sie nie ɔboɔ no ankasa ɛbɛfiri hɔ na adeɛ kyeeɛ no ɔfaa ɔboɔ no ɛkɔɔ dɔkota no nkyɛn na ɔkaa sɛ dɔkota no kaa sɛ owura Kɔneli mente aseɛ sɛnea ɛsiiɛ na ɔkaa sɛ meyɛ gyidini ɛwɔ onyankopɔn mu na onyankopon eyi obo no e ma me oyi efiri mi mu na edin se onipa no ebetumi age adi dokota no na emro so se de obetumi age saa ade hono no adi ebra erifiri me yire ho no wonim fa ho hwe enti oka se ebeye abosome ensia chi a ebeye na awotwe miensa ebeye na awotwe mienu a abesne kro anase na awotwe miensa abesne kro akoma yade adendin bi ebo sam corneli eto fom na menim edin no akoma no anase akoma kwan bi a asi anase de atie biara ehupa erenye urintumi emfa ensiso wogi eto etumu akoma yade ena na akoma mu asi na menan ahono kosi se ne nan epo so ne nanpo esosne ne nan ewo soro ha efa de sisi nti wode ne ko dokota no nte dokota no kan se fanuko fie ewo asombue mu anase ayaresabia sam ka se mempese meko ayaresabia okan se fanuko fie na fanuto empa so na emma ne tri so ensa anase ne nan beye abosumi ensia okan se ubetumi ewu sima biara na onyabarema Norman efre na yekosa anajo no ekohwe onyabarema Sam na ebra ye bom pa ye ma no no na ewrade kasai na ade achiye no Sam ekọ dokota no edan mu a ne nan abasoro obegina dokota no anim ana o kan se hwe me dokota na dokota no ade no hye anyinam ahoden afidie ase ana o kan se mente ase o kan se sane koye adwuma o kan se asafo ben ana wo mu o kan se nini wo mu bia mu o kan se worintumi anye kristo ni a wonka asorfeku bia ho esese wo ye hwe de na dokota no enim nyina ne no Sam na oye not Eddie Mano.
He was a nut to Sam.
Na oye nut, Eddie Masam. Ah, what you be, sir? Asem, sir. Afi, Eddie, and see ye. Sam by, and no cancer. Eddie, and I met to me, I can't show Biara, or cancer, and no mainum, etreme, Unabema Branham.
Tell him that you blow.
Catcher one, sir. Woka asafo baako, ene asafo baako pe ho. Wonko kaho, enye asori feku. Wootum, or Bakum, maybe Bayer Abosumi in Sia Abesne Crono, or the Notro, or Nyaba Norman Kukum, Mayre Efrini Dean, or Bakuma, who of Fafopa, where the Bayer and Frinsia Ediasa, or Bano, any Nukunu, now one term attitude, now Obano, Enya, Mojamu Kukram, now Watnati Biamua, Edin, say, Obetumi, Ananti, now Ariano, Letitia, I say, you could see, say, a doctor for no Edinato and Paso, now a doctor for no Ebeslano could see. Se ebre no ebaaye wo ma no ebre ekosi wukwada ediso no ebedru wukwada na wawu na owura yene Norman se de tie bia no oyi no efri empa so na ode no bai na esese osonimu etna akonwa mu na ebre a oni kuma no echi ho no oriko echire ene animu na waye hoya se de obetumi no ne honam aye akokosrade efri kokram no mu emojamu kokram meka se eye metumi abompa ye aman onuaba na orebo modern se okasa na nisuo erepram nani so okase meka se uye Kristo ni oba no kan se meye methodist ni meka se me bisa wo se uye Kristo ni a na okase wo kire se meye Kristo asafo ni meka se dabi mame me kire se onyankopon honhom e na awowo na wo do Awurade Yesu oba no kan se eye meka asafo no ho ebre biara meka se se onyankopon ebema wo atenasia wo be hye me bo se wo be sane aba me nchen na wa ma me akere wo Awurade ekwan a emuda ho pa oka se me hye onyankopon bo biara se ode me nkwa ebe kye me a mesom no afi aniswade hunu bai oka se se de Awurade si ni monya krado montete monoma mu ema muwu ochinachi na eye juada na esese owu kuada muri nwu asiada etwa mu no na watwe a efu kwasiada yi mene no etna edan no mu onya nkaribuo ediasa dokota no eka se emojamu kukuram no ebi enni ba bia na opese ohunu na mede ne koye ema awobo no asu ewo Yesu Kristo din mu ewo ensu a wodi gugu enobaye so Awurade ekwan no but if I get to me I am not nanso se wo ma me so a metwi nipa nyina aba me nkyen mekosra abarima no a owo ha na ofa tape no de o mesia owo ka atutu abi na mrebo mpaye ama enipa bi nom na me bo mpaye ma awura kuma bi a wo frɛ no loka migiri se na eye sa na waye kokram oprehan ebeye edunan na a doctor fo no agyan no se ohunwu na wo bo mpaye ema no na okachire no se ohunwu nanso obetena ase na nsunsunu ye bia enimu ba bia na enunti na busua adunu wotwe no na ogyina ho a ogi won enkwa na hom kronkron no ehye won ma ebetumi aye not nanso eretwe enipa nyina ama no a wo beba ode asem no achinchim no mo hu de emerekire no nya krata bia eba aye enu achi ehye file no mu pe paula etwa mu no ebra aye rekɔ ahayo no anase asusu a ikka to na eye afia abesne kro no india ni abarima bia wo frɛ no Oscar a ye ne no kɔ ahayo ewo kwantimpon no so eye ba bia awurade bɔfo no meka kyerɛ mo ewo ha ena ɔde saa ɔwansane no ebeba ena saa sisire kɛse a gete ano no munyina mokan no afi saa abarima no ebra me kɔ mu no ɔkɔ ntomadan no mu asusu a edi akyire no na ebra bud ebisa me sɛ nimisa enhyira no oyi ne nsa no na ɔte so no ɔde saa apa no ehye na waye krado sɛ opue na ɔye catholic ni ɔne no enni hweye follow a edi akyire ebra obetumi na ogyina me nkyɛn ebra na ne maame ewo akyire hɔ no na ɔda wusu ewo akomaya die mu ɔkan sɛ wore ma na wo mebɔ mpaye ema no mekɔ saa indiafoɔ atena ayɛ kitoa yi mu hɔ na ɛhɔ wɔn nyinaa hyia ɛwɔ saa maame yi ho na ɔrewuo na ɔrentumi ɛnka borɔfo asɛmpua na hom kronkron no ɛsaneeɛ na ɔka kyerɛɛ maame no ɛnam asekyerɛni bi so ɛne ne babaa no deɛ ɛsiiɛ a na ɛyɛ ɔfrɛɛ ne din mpo na ɔka kyerɛɛ no deɛ na ɔyɛ ɛne abusuakɔ a na ɔfiri mu ɛne sɛnea yei ɛbɛsi na maame no ɛnya ayaresa ɛhɔ ara na adeɛ kyeeɛ no ɛberɛ a mesane ɛkɔhwɛɛ wɔn no ɛberɛ a merekɔ no merekɔ akwansini aduanan akɔgye adwammaa wɔn nyinaa ɛna ɔgyina hɔ no na wɔn nyinaa wɔte pɔnkɔ so ɛresane akɔho trɔmo nam na mekaa sɛ ada no anadwo no ɛberɛ a mebɔ mpaeɛ no mekaa sɛ yɛn agya wowɔ soro no mekaa sɛ louisa me na meyɛ catholic mpaebɔ na mo nyinaa ɛfiri aseɛ na afei ɛwom megyaa mo hɔ na mekaa sɛ afei merekɔda onyankopɔn ase yɛnka mpaeɛ yɛbɔ mpaeɛ ɔbaa no kaa sɛ yɛnyɛ catholicfoɔ bio ɔkaa sɛ yɛgyidi ɛte sɛ deɛ wogyi die yɛpɛ sɛ wofa yɛn nyinaa na wobɔ yɛn asu ɛwɔ kwan a wobɔ asu no so yɛpɛ hom kronkron no ɔrestane n'akyi no na abarima no ahwere ne pɔnkɔ no bosome pii ansana ɛno wantumi anhu wɔn na ɔkwankyerɛfoɔ no ɛbɔn no ɔkaa sɛ Oscar wonim deɛ ɛyɛ ɛsene sɛ wobɛgyae saa mpɔnkɔ no mu ɛte saa sisire no sisire akɛseɛ pii wɔbɛwe saa mpɔnkɔ yi nom saa berei na ɔkɔɔ so ara ɛgyinaa me nkyɛn na ɔkaa sɛ anadwo bi ɔkaa sɛ mimisa wo biribi mekaa sɛ aane ɔkaa sɛ onuabarima Branham bɔ onyankopɔn mpaeɛ onyankopɔn ɛnsane mfa me mpɔnkɔ no ɛma me mekaa sɛ bud kaa sɛ sisire no awe wɔn ɔkaa sɛ onuabarima Branham bisa onyankopɔn ɛmfa Oscar ne mpɔnkɔ no ɛnsane mma no mekaa sɛ wogye saa di Oscar ɔkaa sɛ megye di onyankopɔn ɛma me maame ho ɛyɛ ne den onyankopɔn ɛka kyerɛ wɔ baabi a sisire no wɔ baabi anaa ɛmmoa no wɔ saa onyankopɔn no ɛnim baabi a ɛmmoa no wɔ onim baabi a me mpɔnkɔ no wɔ wohu afe a abɛsene korɔ no ɛberɛ a na me ne fred southman ɛgyina hɔ no a ɔwɔ ha anadwo yi billy paul me babarima no hom kronkron no ɛsaneeɛ mekaa sɛ Oscar wobɛhunu wo mpɔnkɔ ɛmma no wobɛgyina asukɔtwea mu krataa no ɛna ɛda hɔ no wɔtwerɛɛ me na wɔtwe a ɛtwaa mu no na menyaa no efiada ɛbaa ha ɛhyɛ file no mu pɛɛ wɔ ha wɔ hɔ onuabarima Branham Oscar ahunu pɔnkɔ mma no a wogyina asukɔtwea mu sɛnea ɔtena ase obiara nnim ɛhɔ abarimaa no wɔ afe no mu ayɛ wo ho mum wɔ asukɔtwea pii ɛwɔ hɔ anammɔn aduonu anaasɛ aduasa asukɔtwea ɛwɔ wɔn ho ahyia eye den ene otena awobre no mu ewo bonhwan mu Oscar tumi ko wo mu ewo sukotwampa boa mu nenso ewo mu ontumi enhye ne ponko ba no sukotwampa boa nenso ohunu won sedye ewade asem tie ebetumi agigiti se not gidiara ebere ba ko ejina senia ontinchinye no etie no afi ene asorefe kuoriti eri nchinchin ene asem no nko a na ebechinchin nanso enipa bi ewo wiase a wogi saa asem no edi eye not na ebechikire saa ayefro no afi ha wachinchin no epu se ayefro no ene ayefukunu no eye baako
God is one and the word is God.
Na onyankopon ye baako na asem no eye onyankopon esese wode asem no echechire ho na ebetwe ayefro no afrisa asorfeku ahoduo no mu ani na opese okasetia me munim ekai me se me kasafa ho anopei nyankopon a orisie ewo enipa honam achi nipa honam asem kitoa bi na afi miriwie me pamuche wose makra moha ebeye sima aduanan enum sese ifie bi ewo ho kristo ni fie na eho ye a meka ye etre sa kasetiani ye na wo sa efie yi mu no na woji onyankopon di na wo abarima akuma bi ewo ho nanso na osuro se obewu ewo ehum anyinam o na osuro se obewu obedwane akohye epono ase ba biara se anyinam etetea enti anadwo bi ehum etuye ewo afuonu mu na baabi a wote no na enua no erebo na anyinam etete na aka akire anadwo maame no eka kire akuma no se okan se afi akuma wo kosoro na akoda okan se afi ensuro kosoro ho enti akuma aketoa na wahye nataade a odeda oforo atwede no ekosoro orehwe akire a orisu kakra oda ho obo modin se obeda okata ni tri so wantumi ana saa anyinam no etete empoma no ho enti okan se o maame okan se brasura na beda me nchen eye okan se akuma bibia renye o saa anyinam no erin tumi enha o okan se nenso maame brasura na beda me nchen enti maame no efura twede no ena odino eto empa no so one ne ba kuma no ena okan se akuma me ba bere ma kuma no maame epese oka biribi echire o.
She said, Junior, we are a Christian family.
Okan se akuma ye ye Christofo abusua ye ji onyankopon di na ye ji di se onyankopon ebo ye ho ban ewo ahum mu.
We believe that.
Ye ji di sa na ye ji di se onyankopon ehwe ono ane de so. Na okan se mepese wo ji sa di akuma eno ema ehu emo onyankopon eka ye ho na obebo ye ho ban. Akuma epehinu no ebre kakra okan se maame me ji sa di enso okan se nenso se saa ayere mu no ben saa empoma no mu a me pese menya atinka se onyankopon ewo honam ewo ho enti me dwene se ye mpanimfo no nyina adwene adekro no a onyankopon a owo honam ewo ne ho onyankopon owo honam ewo ne ho ebeye te se not ama wiase nenso eretwetwe enipa nyina ama no.
Let us pray.
Momaye mompae.
Heavenly Father, as the
Osuru eja said yesuahunu ensem nketo ano na eto de bia ewo di ntia esi na eye empo eye basabasa said yetie no nenso yetiase ewo kasa esi ye mu nti ye da wase anadwi urade se onyankopon betumi ede ne ho atna ewo ye mu ye da ase se empata bi ewo ho a oyeye otunini ni baako emoja Yesu ono a na oyo onyankopon emaye no nyameye emaye nyina ewo ni padua mu
se
odene nkwa esombo no eto ho a waanye mfiri ne ho emom ofiri ni pe mu ena ode to ho se de yen ani begye no ho ewo nanimpa emaye mu ewo sikan nanim onyamo a otena mu no said ye wodi sa emoja no etie yen kra ho se hon kronkron kese no ara ebetumi atena ye mu na ye be ya chechefo adifo ene de keka ho ama enipa no ekoma won ewurade a ohia biribi
gifts
onyankopon achede ahodo no
God himself manifesting glory out
onyankopon no ara ereda ne hu adi orehre onyankopon akyede kese no ewo saa abefo ebreyi mu na aniamo ho kasa erade a woye not na yinim se wo saa edai mu no eyebra iwiase ebeko proye mu etise de asafo no etie enei se worika asafo ahodo ho ena asorofe ku fufuro ho onipa a wode asem no ba no ohunu se not onipa a owo adwini mu yade se osomafo okese paul no a kwetie no se onye nyamesum mu nimdefo osofo na enso ọka se ebeye jimifo edi ama onyankopon animu onyam oto ni ngumasua etwene se de enipa no betumi ebetie ne nsem a waye no tonom no na ọka se wamfa ensem dede ani enipa nyansa ene baaye se de wonjidie ebegina eno so se ne asafo no adane ko saa so ene ebra ohye nkom mikro echiri no sakrama ebeba mumu na wonyae enwamma no emum ọka se oba wonchen ewo tumi ene homkronkron adiyie mu na wonjidie ebewo onyankopon mu eja obeye ejimifo ema ewiase se obehunu yesu na sara ena yeye ene ewurade enipa bi tete ha osusu se woye abodamfo isane se wasiesi won ho se obenya ahotoso ama onyankopon e de ama won ayarisa e de ama won da awiye wode won animu onyam eto nchia se wobesom no wore da nase wore yi no aye wode fa ahudie ama won honhom e de asom nyankopon wo hu won se wabodam nanso wo kan se ono onyankopon kwase asem no se yeye nkwase afo a na yeye ahodimfo ani anyansafo esina enipa nyansa efiri se enipa enam nyansa so anhu onyankopon nanso enam asenka no enkwase asem so no eso onyankopon ani se obegye won a wogye won a eye yie ye bom paye onyankopon se asem ni trefo kese no ebeba na dwi na onsa yade onye de wayira nkwa ye bisa no wo yesu din mu amen medi onyankopon eretoto ho se de oruntumi eni afra e wo de maka no ene no onyankopon eye de nchemmo kese da no na ebra wodi de nchemmo ebeba afri abo buru a efri abibiri mu no makọ efomu agudie aduma mu na mahwe won ewo kesie bi mu senia udi juma na wonya de nchemmo no senia wofa de woyam numu na uja de nchemmo blue kesie no de nchemmo tuntum epue woni esupi esu sa oyẹ obuo kesie keke na nukreni woni uja biara ewo wumu sa bre no oyẹ de nchemmo keke obuo bi kurukuruwa tunom oyẹ pi nanso esese sa de nchemmo no wotwa afi itiamra se wontwa baako esese wotwa na afi esese munya adegye so enwoma baabi amoto no efise dollar opipimpi na ewo mu na medu onyankopon etoto sa denchemmo no afi wotwa denchemmo no se die ebehyren die ewo mu no oja ewo denchemmo no mu no na esese wotwa no ekwan ketoa bia so hwebia ketoa biara entwea so miensa efa entwea so miensa no ema denchemmo no na ehan a itia entwea so miensa biribi no ebema ahosuo enson hwe anya ahosuo enson na afi munhye ne nso onyankopon wo pira no ema ye mrato ye amumuye nti ena wodwere no hwe wotwa no etwene ye wo pira no saa de nchemmo kese no se de obetumi ayi akyede ahodo no akyere asapo no na enye han no efise esese han no esane ko nechi ebra owia no afri ne so ekọ baabia wotwa no fri ye no nanso esini kitwa biara efri de ebubu ye no wanse no wode ye adwuma emudodo no wode ye victrola mpane na sa mpane a wɔde ɛba no a wapɔne afiri dɛnkyɛmmoɔ no ho no wɔde ɛnwom a wakyerɛ agu apaawa so no apue na mewɔ anidasoɔ sɛ mohunu deɛ merekyerɛ no deɛ wapɔne afiri kristo ho no akyɛdeɛ a ɛfiri kristo no wɔde sii kyerɛ kronkron no so wɔde sii kyerɛ kronkron no so no ɛka onyankopɔn ahu ntasɛm a asie no ɛkyerɛ gyidini no onim akoma mu asum asɛm onim nnipa biara mogye saa di anaa ɛrenyɛ dɛnkyɛmmoɔ no ɛna ɔreka sɛ mohunu deɛ meyɛ ɛyɛ deɛ ofiri mu ɛbaeɛ no dɛnkyɛmmoɔ no ɛyɛ dɛnkyɛmmoɔ ɛfiri sɛ ofiri dɛnkyɛmmoɔ mu na saa kwan no so ɛna ahonhom mu akyɛdeɛ ahodoɔ no ɛyɛ ɛde ma onipa no ɛyɛ saa dɛnkyɛmmoɔ no ɛfa bi wasoma na ɔde aba fam na ɔde aba akyɛdeɛ mu sɛ ɔbɛkyerɛ aseɛ aka asɛm no akyerɛkyerɛ honhom mu akyɛdeɛ num ɛna ɛwɔ hɔ asomafoɔ adiyifoɔ akyerɛkyerɛfoɔ ahwɛfoɔ asɛmpakafoɔ na wɔn nyinaa ama kristo nipadua no nkɔsoɔ na sɛdeɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ akyerɛkyerɛfoɔ ɛwɔ hɔ no ahwɛfoɔ no ɛsɛ sɛ adiyifoɔ bi ɛwɔ hɔ yɛnim saa na yɛgye di sɛ ɛsɛ sɛ onyankopɔn ɛyi ne ho adi ɛwɔ da a ɛdi akyire no mu ɛwɔ ne nkurɔfoɔ ntɛm ɛde ma aba a wayi wɔn no sɛdeɛ twerɛ kronkron no ɛkyerɛ ɛwɔ odiyifoɔ tebea mu ɛno ɛne asɛm no ɛyɛ pɛpɛɛpɛ ɛnyɛ sɛ onipa no ɛyɛ onyankopɔn mmom sɛ akyɛdeɛ no ɛyɛ onyankopɔn woahu na ɛno ɛne paneɛ no afei pin ɛremmɔ apaawa no yie pane a wɔde pam adeɛ ɛremmɔ no yie nanso dɛnkyɛmmoɔ ɛyɛ deɛ ɛyɛ paa ɛde pue ɛhɔ pefee dɛnkyɛmmoɔ anɔ paneɛ ma onyankopɔn anadwo yi wɔ berɛ a wakyere deɛ ɛyɛ mfomsoɔ ɛwɔ ho biara deɛ worehwehwɛ biara ɛfiri onyankopɔn hɔ ma owura kɛseɛ no a ɔkura paneɛ no ɛwɔ ne nsɛm no ma ɔmfa ɛnto w'abrabɔ so na ɔnyi deɛ nti wowɔ ha ɛnkyerɛ yɛn deɛ wopɛ afei yɛbɛhunu sɛ ɔwɔ ha ɔsoro agya wobɛyɛ ama yɛn ansana mafiri mpaebɔ santene yi ase ɛnyɛ me botayɛ sɛ mɛyɛ yei nanso wobɛyɛ ama yɛn sɛdeɛ nnipa no bɛtumi ahunu ebi a ahɔhoɔ bi ɛwɔ ha a wɔbɛbɔ mpaeɛ ama wɔn menim wɔn nanso wonim na paulo kaa sɛ woka kasa foforɔ a na nkyerɛseɛ biara ɛnni hɔ anaasɛ amma nkɔsoɔ bi a nnipa bɛka sɛ woabɔ dam mmom sɛ ɔbaako ɛhyɛ nkɔm na ɔyi deɛ ɛwɔ akoma mu ɛkyerɛ a ɛneɛ wɔbɛka sɛ nokorɛ mu onyankopɔn ɛka mo ho ma no nyɛ bio onyankopɔn ɛwɔ dɔn a aka akyerɛ yi mu wohyɛɛ bɔ na saa ara na ɛbɛyɛ wɔ yesu kristo din mu amen afei mentumi nhunu sɛ nnipa dodoɔ a wɔyareɛ wɔ ha anadwo yi a wɔwɔ ha anaasɛ billy ma mpaebɔ wɔma mpaebɔ krataa biara ɛwɔ hɔ ɛyɛ mesusu sɛ ɔyarefoɔ biara ɛwɔ mpaebɔ krataa nanso mennim deɛ motwerɛ wɔ so megyine sɛ ɔma wo krataa wotwerɛ deɛ wopɛ wɔ so ɛyɛ ɔno wonya krataa no wode deɛ wopɛ biara hyɛ so mennim wo dodoɔ sɛn ɛna wɔwɔ ha a wɔnim sɛ mennim wo nanso woyare na wobɛka yei deɛ mate sɛ woreka ɛnɛ no onyankopɔn a ɔwɔ nwoma ahodoɔ akyi onyankopɔn a ɔwɔ nnipa honam akyi ɔreyi ɔno ara ne ho adi mmom sɛ wowɔ honhom aniwo a wobɛtumi abue na wohunu ɔno ahu deɛ ɔyɛ na wogye saa di yesu kaa sɛ deɛ ɔgye me die no nnwuma a meyɛ no a ɛna ɔbɛyɛ nso deɛ ɛdɔɔso ɛsene yei ɛna ɔbɛyɛ ɛfiri sɛ mmerekɔ agya no nkyɛn afei sɛ wode w'akoma nyinaa gye di a dodoɔ sɛn ɛna mowɔ ha a moyareɛ na monim sɛ mennim mo a mennim deɛ ɛreha mo moma mo nsa so nkɔ soro ɛnka sɛ meyare mehia biribi dodoɔ sɛn ɛna mowɔ ɔpɛ ɛwɔ mo akoma mu ɛnyɛ yadeɛ na mmom mowɔ ɔpɛ monim deɛ meyɛ ne nyinaa yɛ obiara aniwɔ a mehunuɛ nanso deɛ ɔmaa ne nsa so afei menim saa ɔbarima yi a ɔte ha yi mewɔ ahotosoɔ sɛ ɔno ɛyɛ onuabarima james na mesusu sɛ ɔno ɛyɛ onuabaa james onuabarima ben menim mo menim mo anim ɛtɔ da bi a onuabarima no a ɔtwa mfonini no nanso ɔno ma obi nsane mra ha ba biara eye me me ne ye edi asi ewo enyina so so e na nkransem ye awie ye.
Do you know God promises to happen?
Woni so nyankopon hye ye ho bo se ebesi enna edi akire no mu. O hye bo wonu. Afi merintumi emma no nsi hwe. Merintumi nye saa ono ene sese oye saa. Ono ene oba ko a oye enye me. Nanso mejinudi anase anka meri nyina ha enka biribi enkyere mo a menyinu ni. Afi mumompa ye na monkase Awurade Yesu. Wa kire kire me e wo twere konkon no mu se oye osof osofo pani sise ya. A utumi ete emre ye mu atenka. Memfa ho ne ba bia wo wo na mekase mejudi. Na jidi enti meje de sa obrema no eka aye ene no edi eno ene de obofo no eka kire mi se ma enipa no enyu ni na se meka onyankopon asem a na se munyi mi ni a eye munyi asem no ni se eni asem no mu a ene munyi ni emom se mujidi se eye asem no a ene de ti bia mumompa ye na munyi ni na hwe se oda sora betumi eyi de ewo kwakoma mu akira. Na obiara nim sɛ kronkron no kan sɛ Onyankopɔn asɛm no ano ɛnam ɛsene nkrante anofano ɛna adwene temufoɔ ɛna akoma nsusuiɛ. Saa kwan ne so na Abraham ehunu sɛ ɛyɛ Onyankopɔn ɛbra na otumi ka deɛ na Sarah ɛreka ɛwɔ ntomadan no mu deɛ na ɔredwene ho ɛbra ɔka sɛ mɛba abɛsraw na saa na Sarah ɛsusu ɛwɔ n'akoma mu ɛrentumi ɛnyɛ saa. Afei meka sɛ ɔwɔ ha sɛ ɔbɛsa wo yadeɛ ɛdeɛn na wodwene fa ho sɛ wobɛgye adi a afei merentumi menni ɛkwan biara so ɔsoro agya nim saa wohu ɛsɛ sɛ mehu no na deɛ mehunu no meka na deɛ menhunu no sɛ tie no merentumi nka mmom ɔyɛ Onyankopɔn saa ara ɛno ɛbɛma wo gyidie ayɛ kɛseɛ sɛ ɔbɛyɛ a
throws me out a little bit. But he's here. I'm conscious of that.
Asenka tisa. Ase eyi mi free mu kakra. Nenso oha. Me watinka fasa ahun.
Watching a man as he bowed his head right back here.
Merefe obereme bi ebra orebo nitriase ewo echire hape. Neyere eti ninchen orebo mpaye enso e hape.
Got something on your heart. Your wife praying.
Uwa bribi da wakoma so. Woyere orebo mpa ye wo ade soa eda wakoma so ede ma wase ba
you believe God can tell me
eye no kure ujidi se Onyankopon betumi aka de erha wase ba akere me minnim wo ye ya hohoho e ma ye ho ye ho enti eno eye no kure
you believe God can tell me what wrong with her
ujidi se Onyankopon betumi aka de erha oba no akere me oni ha mihunu akirikiri ɔwɔ apueɛ afiri ha ɔwɔ Ohio ɛyɛ nokorɛ ɔbaa no rehu amane afiri mogya tebea mu ma ɔyere mfa saa duku no a ɛwɔ hɔ no ɔresu wɔ so no ɛnto ɔbaa no so ɛnyɛ akyinnyeɛ ne ho bɛyɛ ne den wogye di saa awuraa kumaa bi te ha wɔ m'anim ha pɛɛ ɔresu biribi afom wɔ abɔfra no mu mennim daabi ɛnyɛ mfomso biara ɔwɔ ɔpɛ kɛkɛ ɔwɔ ɔpɛ sɛ ɔnya honhom kronkron mu asubɔ ɛno yɛ sɛdeɛ awurade sie nie gyidi abɔfra wo nsa bɛka no ɛyɛ nokorɛ ɛnyɛ
akyinnyeɛ
awuraa bi te ha ɛwɔ santene yi awieeɛ ɔrebɔ mpaeɛ meyɛ ɔhɔhoɔ ɛma no nanso esuma kata ne so waye o pray han se ya hohwo ma yen ho a misusu sa
I don't know you you don't know me only just maybe hearing of me
minim wo wonnim me se ebia na wuritie me no wumfiri ha wo ye hohwo e wo ye ntem wufiri Wisconsin kuro no ye Milwaukee
and your trouble is cancer
na wo how e ye kokram e wo kokoso o pray han ya chi o pray han enso enye yie magidie no a ɔde ne nsa ɛka n'ataade ano no gyidi sise
a
mahyɛ w'akoma mu ɛbɛyɛ hɔ nya gyidie ɔbarima bi ɛte ntwea so ha ɔrebɔ mpaeɛ ama ne maame
He's a stranger to me. I don't know him. But he's praying for his mother.
Oye ho ho mami, mi nim no, nanso orebo mpa ye ama ne mami. Na ne mami wa de kro no abia, sa obe yi wo kokram. Ana se osuru de tie biara. Obarema bi e wo ho a, orebo mpa ye ama no, na sa obarema no enya wo hawo e wo nachi. Oye enso mi hunu se wa bro nsa, oye sadiam. Unu ya barema.
You're not from here. You're from Illinois. You believe God can tell me what your name is?
Farm. Free ha. Free Illinois. Ujidi so nyankopon betumi akan odin a kire me. Farmer. Eye no kure. Ma won sa so. Gidi.
There's somebody kneeling over somebody praying.
Obi wo ha, wo bu nkotodwe e wo obi so, orebo mpa ye. Obi a oda akokoa empa so.
All right.
Ni nyina ye. Ujidi e wati no edi. Se eye no kure ewura ujidi se metumi asawo yade a anka meba abeye nanso kristo asawo yade dada muhunu ese se ujidi ara sa ewura no a ojina ho no orebompa ye no na orebompa ye ama wo se wode wonsa aka no minnim wo nanso onyankopon nim wo won fri kuro yi mu enso eye no kure Wufri, Illinois. Eno, eye pepepe. Kru no ofre no. Apuye Moline, Illinois.
You suffer with cancer. You're a minister.
Kukram na erhao. Weye osofo wa yere. Ujidi sa. Uri bi u. Uda hono. Adi enti ena urenji non entumu. Anadui. Nakase. Betumi ewa makume mu. Medi mijidia ewa bibiara ewa haso. Ujidi se. Menya yaresa mi wo nyankopon ani mpamu sori gidi na kofie na nya yaresa ono eno wo ho no
wodi
mu akoma nyina gidi mu aye ni o nyankopon aye
Osreja,
yada wasi edi maa wa ye miye enyina eni ehumobro yada wasi ifise woda suara ewa ha ewa saa o hao yu nyina emu wo ewiasi mu a wore se no nenso wo ha ma wo honhom ewrade ene yen entena
we see that you're here God with skin on
yehunu se wo ha onyankopon a wo honam e wo hon wo enipa akomemu wore ma gidie ene adiye ene aniso ade hunu wo ye onyankopon e wo wasafo mu onyankopon a wo wo nkrofo mu yeda wase ede ma ye ewrade na ma obiara enyini anadwi wode adwenkro na ma wonya ayarisa wo Yesu Kristo din mu na mebo mpae amen dubo se na wo ho a wo mpae bokrata e wo san efa ho moma wona a wo sa efa ha no enko mu achi emra sa nkonwa yi ntempe wona a wo sa nkonwa no ntem no mumpue emra ekwan yi so munyina mugina bre momra ekwan yi so moma won se wo wie pa sa santini yi emfa ofa ediso no empanimfo momra ha onu aberma roy eradi nshrao na minim se woti ho mepe asafunu mu asomfo no se wowo ha sese a se wobetumi akomu afri ba bia wowo a momra ha ema emwa ketua bi mepe se obiara ayerebo empaye ama no ma wonsa so ka yedi machi ewrade megidi wo bua me anya ni megidi se wo wani mpamu no ebra medi wasem achi no na ensa agumi so anadwoi merebeji mayaresa atumu wo Yesu din mu amen onyankopon enhyira mo afi monhwe gidi mpa ye beji oyarefo onkwa se wode wonsa egu ayarefo so a won ho beye won din Okachire Noa, se usio rebeto, enye da, wankada, sisi, wankada se, se wabo mpaye ema opea, uhon ebe ya wadini, okase, uhon ebe ya wandini. Okachire Noa se usio rebeto, na usio ntoda, beye mfinshia o ha enye diuno, nensu usio toye. Okachire Abraham se onamsera so ebenya abofra, ensida mfinshia e diuno num, nensu unyaye. Okachire Isaiah, obayabunu benyinsen, ensida, beye mfinshia oha aha mwapi. Nenso onyinsene. Eye no kresa. Oshebo. Emfa honi emretintia efa e. Oye. Sedye ti biara. Mujidi sa. Bra eni mu sisi. ma onuabara ma caps eni enyum to no anim obepia nkrata no afi moma obiara emompa yesese yen suru eja yerebeye city ama wahyede na yede nsa agusa ayarefo yinum so minim biribi baako bi wo a obetumi aye ewrade efise waka ewo wasem mu watua won ayaresa honka wadi ho adanse ese woni yen wo ha anadwo yi asem a ebetumi ahunu nsusuya a ewo akoma no mu wakyere saa sɛ wowɔ yɛn ntɛm na mebɔ mpaeɛ wo agya sɛ wasɛm a ɛrentumi ɛnni hwammɔ no ɛbɛyɛ adekan ama akoma biara na woka sɛ sɛ wobɛtumi agye adi a ɛnyɛ akyinnyeɛ na mmom gyidi monkasa nkyerɛ bepɔ yi montutu na mo anyɛ akyinnyeɛ a na mmom mo gyidi sɛ ɛbɛyɛ hɔ woanka ɛbere korɔ no woka kyerɛ nnipa no ɛwɔ pentekosti sɛ wɔnkɔ soro hɔ na wɔnkɔtwɛn wanka don hwere pii da ɛna woka sɛ kosi sɛ seesei wɔrebɛgye wɔn ayaresa ɛma wɔn anwene biribi foforɔ biara ho da gye sɛ woanya ayaresa kosi sɛ ɔgyeɛ bɛba yɛyɛ sitie ɛma wo ɛnam nsagusoɔ ɛwɔ wɔn so sɛ agyedifoɔ wɔ yesu kristo din mu amen ne nyinaa yɛ mommra seesie yɛ ara woanya ayaresa Onyankopon enhyira wo koso eno ye
All things are possible.
Awurade Yesu, mebɔ mpaeɛ ɛde ma saa ɛnuku yi seesei a ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Menhunu sɛ yɛbɛtumi asesa saa ɛnsɛm no a.
Do you believe that what has been asked and desired shall be
granted? Ojiri se die wabisa na wo pe no ebeye ho. Ebeye ho. Mi hunu se ebre kakra abesne kro no. Wonam santene no mu. Me namfo nom Italy fo bebre a wo free Chicago. Dodo se ena wonim onuaba Botazia. O free Chicago. Eye, monim, oba no enya adwene mu haw. Wanya adwene mu haw enkyere kwa. Enye kura nenso anopa no ewo Chicago wo Christian businessmen anopa didi ase no me ka kire onu aba no ewo honhom konkon kanya ase oba no sane ba efa baako na wantumi ankura ne ho amom na me ka se onu aba uri ni so sese ya nenso wo ho ebeye odin me ka se ebeye abosome dun wotwe anase mprinhia mienu ewo saati bia no mu eno wo ho beye odin Debi ebra mene no e kasano, meti se oridi adansye, neni ajipa, enijepa na wenya ewo ni nkwa nyina emu, na otike emu, na uni asumdwe, onyankopon eni mpa aye se efri niso. Ewo muse na aye adunimu entini, winim, na mpufri mwara esane bai, edi enijie kesebi, na homkronkrontu meno ewo obano so usuni, obano, enya, unya bre kesie beye na watu miensa anase enaya abesne kro, anase bosome na meti se oridi adanse kwesiada ansana idi akire no na oka se odu abrama branam ebra mi sane ebaaye no metwere eto ho na me fa sa tipu no na eye abosome du nwotwe pepepe e de ma eda no amen modon ana onye nwanwa ana afi hom konkon krono a obetumi aka asem no pepepe a enni hwambo ebre ba ko no san finhia yi nyina no na enam nasem so wabo emoden ayi eho akyere mo ene se onyankopon enye biribi ewo akirikiri anase abakosem biribi oye otiasefo mprempren kabia na nasem a adaadi ode ne ho esie wo enipa nkata ni mu ewo na safu mu onam ujidie ani megidie so eriyi ne ho adi abom orekan bom oreye onyankopon baako merintumi enye hwee ewo bra wonka ho worintumi enye hwee wo bra menka ho na worintumi enye bibiara onyankopon enka ho enti ekan bom eye baako ntoto amu no onyankopon esoma me ema butaye no mujidi na eno na ewo ho no a asi asi no ene no hwe osisudua pepepe mfa ho ene de ere ha wo de obi kan ye se ifri wa kuma mu a ogidi se wo ho beye wo din biara eni ho a ebetumi asi no kwan okansa na okansa osoro ene asasi ebetwam nanso masem ere ni hwa mbo mugidi sa dodo sen ena mbebo mpa ye ama me e wo nhye mu foforo ase ebra america yi me ye oba kwa me hia mpa ebo wuhu obiara apo me hwe nanso mu nanso aba bi wo ho me soma krataa bi ko abi brima naafo wo mame emmamu gye se me twere krataa bi so se me mebo asu e wo saa efa no mprensa obiara baako ama agya no na baako ama oba no ene hom kronkron animu enkyere animu wo efa foforo no mebo asu akyire obaako ama agya no na makyerekyere se eno eye nkyerekyere me twere krataa brɛ won me ka se hom kronkron no rebo modin mfinhyia kakra edi akyire yi mu se obe obenya me ewo abibire mu bio opese ode me som adwuma no eye adwuma ewo ho baabia mpem aduasa agi kristo atumu awia baako me kan se monkai sa akra no moja no enhu mu so enye me so maye krado se meba nenso morenye ntumi enhunu de ebeye ewo sa edai mu ebra yesu onyankopon ba no wapam no afri asafo no mu asemo a wopo no no nenso ne nyina mu no odasoara eyi ne ho akyere ne nkrofo monase ema no na mefa ho anadwo mede mensa egu won so ema mpanimfo bi ebinom mabaawa ebinom mpanimfo ebinom mmrantie mmarima mpanimfo anonom won fochi semi bisusu se woti ho wote ho eti asem no a ewiase aka no aka no esusu se eye abodam
they are
krokro no wuhu onyankopon wo ha se obekyim ayiwo afri oyade mu pe eye asem no bohye monkai emu ebekoso achi metwe won se wo ma meso a metwe won obetwe afri wo mu nokre no obeye wo de jinudi nyagidie ewoni mu nyi ne ho akinyie jinudi bompa ye mame se wuni obi foforo biara wo bompa ye ama no a monkai ni na afi
until we meet till we meet till we meet
aseda enka mo se mo ba sa akwan tenten no mu onyankopon emmo mo ho ban ebra mokofi monchia a Christopher no nyina monchia won emfiri saa eku yi onyankopon asomdwe emra no so asomdwe
See many things I don't
know. Bribi ewo ho enoma pia minim nanso enoma bi wo ho a minim medamo asepa eye me anigye se mede me ho abomo eye me anigye pa se me ye mumu baako
God be with you
onyankopon enka mo ho obeye orinyamo da nyure rimfiri mo da orinyamo mo bubu afankatani mu no mu sese mo ho eye manije anadi se mahun onyabarama palma ye na hwefo abedi akire no mu baako a owo ha ofi georgia onyabarama junior jackson ewo edan no mu baabi ewo ntwiaso ho eye ye nanigye se ye nya no nyabarema don rodel ete ha o duduo pi minim se mepa obi aho a nyabarema ben bryant e wa ha e na afoforo pi wa ha nyabarema kama willard collins eye ye nanigye se ye nya mu nyina e wa ha
we just stand to our
to me hunu se anka ye begina ye nan so e break across se ya moma yensi ye ntrase sese munya sa ayonkofa ene honhom no bene no muma yento no ye minimu mehunu ni abarama makini a ofri ohio okaye ho ni abarama john martin ene ni ni abarama eye mani gye se manya munyina ebia minhumu empo enuanom onimmo ma makoma ene modie ene nyankopon akoma enye baako kosise yebeshia mepese mebisa obi na onya kwan bra yesi entrasi ewo mpae bomui bo moden ma osofo obiara ehunu se yeni agise woha asori ma nyina mo enkrofo a mo firi Tennessee Ohio ena oman no mu enyina ema bia ni hia mo ewo ho ene kwan no nyina firi Boston ye nyia no mtuntumfo ewo ha anope a wo firi esro ho nso bebria wo firi oman no mu amia mia meda mo ase kadamfo nokwarefo onyankopon and come on. A fremo, madamfo, monkai de yesu kafa hon, wo benepa echeni unu abarima bi empu, ane, adamfo. E bra yesi entrasi, se se, kosi se yebisi ebiyo, ewo enakakra yedisu yimono. Nyankopon, and come on. Mribibisa, yinu abarima, papa, no pafo, unu abarima Richard Blair, se orinyaye nkwain, ewo empaebo ase mua, unu abarima Blair.